Harsh beats.
I want to, I want to. I cannot deny you. I wanna wake up to your smile every day. Please don't fight it. You know I love you. Don't you wanna wake up to my smile every day? Kati palamu, nange mkuwe lafu. Homu kono gote kuinza kuntama. Sempalamu, nange mkuwe lafu. Best friend, okute nyeza. Nyeza totanga, mkwano totanga. Nyeza totanga, bambi totuka. Tageti nalisi sobola kujepena. Waite bigezo habalala byebataita. You are the true love that I've been waiting for.